Uma skande basezwa ninga ukuze tjatja ukuze mfowango
zaliphale
Uma skande basezwa ninga
yetolalo siphele majaji GRM
uyedelela lompembe
uzizokuzana manje
uyedelela lompembe
uzizokuzana manje
ziko janaza yet
zimulanga zonke zizo Esabu ngempilo silwa nayo bese zwaphusana manje
ngu 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 ngu
ngu please wizu
sha 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 sha
sha sha sha oh osala beka
Yemzukulu ka Peter Tosh
Kupinde
kwehlumshophi kuleyo nda ikuhla itshela bese uthi kundizigwa baba phezwalo yamuzi zonke igcukuka ziza kubo ziyofukamela amagugu ngikhuluphele nje mina kuyadliwa ekhaya amashabalala kuphekwa ngamakhulu amabhodo ogalaza ngofika sikuphakele ngeke sikushaye ngesikebhele sokufaka isefrezing ukhukhumala ube ngangami uyeke ukungizona iqawe lasemlindeni mina uhlahla ngahlahla ibhideli imnyama ngomlomo elithethwa ngenyembezi zamadoda untobo kazinyathelwa zinyathelwa oshaka nosenza ngakhona sigcotshwa ozwide kalaa ayenza indaba akhipha impunzi washisa umlila waqubula kwasuka uthi ulwezitho labheka phezulu lasha lonke izwa yisinqamu senzama moment enganini enganini
ithi
insizwe emahlabathini
Banobela
tintati,
banobela
tintati,
banobela tintati.